Ɗoyo Studio 80, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jireyo to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sigo Jamo Wali sakiraɓe heeɗiɓe. Ele oɗo wattu korkam ɓe no kulintereji lumoji bam ko ɗi ɓeyɗi tiɗude tumina ka toon maaro e gawri kay majji feyle lumoji ɗi. Gouvernement o fuusi fedde sukaɓe lekkoye Mali AEM kaɗo Agna Ɓamama caggal fitna hakkude janngoɓeɓe ɓe latiɗo sababu mayde neɗɗo goto ñande noga jitte février. Yimɓe ele joola taniraɓe runde Afrique e kabaru yirwere ɗum ɗo woni Sisili mbiyanna kawrutal lefu leyɗe hirnage runde Afrique yo banggal kawrutal jeenoɓal battu moɗo runde nde sartaɗo lewru novembre warundu ndu to Lomé leydi Togo. Ɗigon sembe karoja an hembete aljumari sappo e joyi mars 2024. Bisimilla sakiraɓe. Gilla keñen ɗum woni balɗenaɓo lewru korkandu minakankoɓe kay fof na pewti ben ngallure gaw saabi ñamduji ɗi na ɓi ben ɗi jeeɗi ɗiɗi tiɗi coggu ma dun ɗi ngala e le lumoji ɗi masin ngaji kewɗi kay ɗum ben fa hunde wala e majji ndennon ɗi fof ɗi uddama mam ben kanko keɗa men wonoto minaka tun Mohamed Ag Issafi tan ɗum ko heɓane keɗa festango Oumar Wagalu.
Ɗo menaka ɗo nde jiiɗa neɗɗo ana jogui 50 tiru maaro fou fati sikkita fe yo don balliguji jomum hokka so ana sottoya ɗum cakour 50 kilo ndu an sotte ɓamde uynaye sappo fa yetto uynaye sappo e ɗiɗi gawri a yiyata ɗum fi non gorko moɗo goto seediri joɗiɗo yaaso magasin muɗum sa ƴaɓɓiki ɗon seeɗa won joguiɗo ɗon gawri ana wondi e sottude jamare nde fo ana fili ɗum botti goto fo jomum ana wondi e sottude ɗum buɗ temedde joyi CFA kilo sukkara ana ɓama buɗ temedere capanɗe jeegom fa yetto buɗ temedde tati CFA yoga e horoɓe kan fo no bonir taccitirta korkaji muɗum en so jomum heeɓi fi cobbal seeɗa watte hunoko muɗum woni heeɓi kamɓe jagotoɓe wonɓe tonɓe ɓe gaɗi noddago fewde laamu o tinno hayba ɗiɗo ɗati no ñamduji kani natirde toon ɗum woni ko Mohamed Agissa Fay tan heɓini menaka sijo tamani
bama koto ɗum coggu ɓen ñamduji kewɗi ɓeyɗi tiɗude ɓen balɗe seeɗa caggal lewru kor ɓen fuɗɗugol lewru korkondu ndeno yoɓɓuri fof jaaba e kañum ɗum pomme de terre julaɓe ɓen ñaamo e fof holliti ɓen mettama kabaru muɗum Mamadou Babacounta naati luumo gonko heɓanen keɗo fositango sita sidibe e Alsisi
nde genni bama ko matam cogo kulleji ko heewi ngabbi nde luumo badara bogu jaaba ko cottata aran debe sappo ana cotta hande capanɗe jetti pomme de terre ana cotta capanɗe jeɗɗi yaade capanɗe jetti ko cottatano aran debe sappo
coggu jaaba o ka ɓeydiki arande kilo o buɗ debe sappo mi codanno ɗum ngal ñalawma hande o buɗ mali hemere lewru korka yo lewru himme yurmere yimɓe hana nabbinde coggu kulle ɗe yimɓe hasindini muɗum ɗe feyi saabi lewru korka dariki
ɗi haqqileji gooti wonko hollita to cottaɓe ko heewi gaɗɗo e tawede fof ɓe holliti wingabbol coggu ɗi kulleji wona dabiri fiyatto kamɓe peeɗe
kilo gawri hakkunde buɗ debe sappo e mali hemere woni pomme de terre o buɗ capan jeɗɗi kilo muɗum sottete mbiɗe cottanno kilo gawri buɗ capan jeɗɗi arande ngal ñalawma hande o buɗ capan jetti min jeeyirta ɗum oɗo tiɗɗala ka minen jaati sabbi mbini ɗum saabi ɗeɗo kulle anni joom ko ittete sella fuu wala hen ɗi fuu eɗi keɓeɗo amen ɗo
miccitinde fa handen wi coggu sikkaro kosan e nebban ko holtata gouvernement fa watte joni o coggu weltaki fa handen
sakiraɓe tout haklaji mawdu kabarmen bama bembe amen facebook kaydu x ɗon twitter kiɗɗo o gila keñen bama ko ɓen bisimi karutal ɓen lefoy leɗe ɗuno hirnage runde afrique nde ɓen ɓiɓɓe joola kane taniraɓe runde nde e kabaru yirwere woni sisili ngal ɗo karutal ngal hawrintini dunke en hewɓe runde nde ndenno ɗum waɗi yesso kanko ministre ɓiɓɓe mali gomɓe ñoola ɗum woni Moussa Ag Atayer wolti wiide ɓen ñalonkaɓe runde afrique ɓe goni ittoɓe jawɗi monde ittoɓe jawɗi sanne e ley kabaru yirwe runde nde en ɓeɗeto faamu e ley ko warata ko fandeli kabaru ɗi fedde AEM ɓen sukaɓe lekkoye Mali fusama ndenno kaɗo an ñaɓama caggal baasi hakkude janngoɓe ɓe ɗum walatike sababu jaati neɗɗo goto heddi ken ende noga jetti février ka gouvernement holti ɗum ɓen kaɗo anniya laatiki sababu ɓe leydi ndi jaati ɓen serti hakkillaji so won holtiɓe ɗum ɗo ana hani jootede sani woɓɓe ka holti fedde nde wonayi ko fuse ɓe ƴewtano ɗon ƴewtano tan kabaru muɗum Mariame Koulibaly wonko heɓene kaɗo fesdango Oumar Wagalu e sita sirbi
fedde AEM nde darnanoma yallana huncen haqqeji sukaɓe janngoɓe hoore ka ley ko sakiti ko fuu kamɓe goni caggal torraji ma teɗɗi Baba Alpha Oumar Wangara secrétaire général kiɗɗo fedde AEM nokkuɗo dogotoro yaako jangguinte o wi ko ndeɗo fedde fusa ko mo huuli fati ɗum wadde torraji goɗɗi kasen
pour qui ko ne
nana andra ala hali no chulle kol meden pamere wodri ga chulle kol dowdowuji ana fama hande jati mi walla ayem ada jogi nafa sabsa jeewi yimi ujnyaaji temdere sugabe jango chulle kol dowdowuji mongo tawete wala hewtuno hala yo an wadda kuteji handen le chulle kol din fatade government leedin bebta mab kaldita kunkoji likol
yoga sarab suka wobbe du don tawa be kolliti wiide ayem an hanno yewtede farde mudo fusede kedde mo kanko noddit antoine traoré yo kanko lami sarab suka be lycée cabral segu kuma sifido hen
dum gonga jatnon sakitre joni tiide laaji kewdi matama le golleji fedda ayem yimbe jati barama hen so wabe fi dabiri handen ne fedde mujjintine du an mujji fande ne fedda ayem jojjinede le tuli kollin le kol leedi mali honjini hore non sarab suka be jango le kol kay hore be walle CGS watti fo ana joldo no kalda so torra matama be hebano be firta dabiriji
micitede wiide ayem fousé dum dartama wakande batuji mawdi ngadno le leedi meddi ko nayri bangal yewtarno jande leedi malindi wori
njehen to gundam tum beedor famo du kabaru gese mo jogi mahamadu alassane benno gila dubi wara dubi kewdi hande denno hawruntini bibe ledde kanye e gulle ben kulentreji gese ele nokku goto denno ledde do tutato na wara tembe didi kanu kejado amen gondo to gundam tum alumudu mahamadu bangu yeyi darni ko de le odo nokku wonko hebene ka da fastango alcc e sitas dibe
gondole ngesa mudum barowo ektaruji joyi mahamudu alasan ektaruji didi kaado ngesa woni ko remata e mudum kude kecce ana heba dubi jetti jom on moda gal do gollal gal holiti wiide wonko hebete mudum sanne gundam
ay jatinde
o dabri momi jati fiumi gidditan 2016 ana yaha ko yatla temme didi ne wana sifa goto ko jogimle o gesa hore misali mi jogi mangureji grefade mi jogi lemburuje de nanan mudum fottade bode watti fuso de ledde limi mi wa cuttude cakuru wotru o nyaaji joyi
ko tewtale wi makoni woni bibbe ledde tawa ana buti di gallure gundamde haya o holiti wi da gollal gal ka yata fei cagal tittalaji yogaji edum jogi sadda dum
mide lafa sanne dian kay cagal modum poli ko bonta geseden an tabrika sedan dum mide hasingine handen e kulleji ko fabdo kan warde gildi fabde griyazi hura ka gesa dum ko beli kam kay nuku tebam darna dian
o monarda lobe jardin gundam fu nayro bangal golle ko watta ko yella gallurnde ko tewtita du woni bibbe ledde tawe mudum fa buta an hebe don ko almudu bangu heban studio tamani ude gundam
studio tamani yo projet fondation irondel do malido mo faaba mudum ittira leleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
yetra mede hertande dossier semaine hande na yobdu kabaru ben non neba meji tunudi hande yogobe wadi dun golle mudum en holti wiide jatti kebal ana e kabar mudum ka non dido neba meji di na bonnadun hawalu dano yalen bezol famu umar kebe wonko hebane ka defa sangu umar waygalu e lcc
miden misirale garasi kanko noddete ablay touré gote mo inodo moto ngaji o do golle mo golla dum dubi handen o mo sotta du neba meje iwoji e moto ngaji bi
wan kawral gongal hakkune amem e yimbel garobe bamde dido neba meji ki sube ngari bamde neba meji di be dokkam mem teme didi saatu mem biyam be dokkam mem teme de jeegum
makan kamara yo gote e jogi diplome mudun ko noddete informatique o mo sodde dedo neba meji sanne o haadi du to nabata dum
bargoji neba meji di mi kawrintinta di ele nokkule to yigaji watte mi kebata dum mi keba dum ele garajiji fayoto nokkule to essence yayete mi chodam dum e jodi mabbe mi grossiste majum wonko kebam min lehem saatu ana nabba ana jippo mi den kasindin e yimbel hewbe ngadobe gollal majum dum latige yaade tiwtoyde dum charge na dum nadum adu de dum yaade to mi jidi dum nabbe
collecte transport
de do neba mejan bay wailtede sen non kanko makan kamara o holli tir wiide
neba meji kiddi nafamu dum ana heewi sanne meden nawtoro dum ele defuji amem edum nawtere fele cuudi usine ngaji didi mason en beedu ana nawtoro dum be ngadira dum beton neba meji kiddi di mi kawrintinta di darne mudum ana mawni sanne sabi ana hada min bunule hawalu meden nawtoro dum min gunnira ndiyam min baytira jamde di beton wadirte
neba meje de idum way wodude kutteji non kanko noddirte de seedu fa famanta goto e mécanicien ngabe gondo nokku noddirte de banankoro o holliti wiide o haalidu kutte ko do way waddude fewde e jande de
nebam kessam mom daccere ko woni mudum ko hebataake feyi e nebam kiddam so moteur o muinaado fa wada hitane so wakati fu nebam kiddam ngatata lehem sikka wala hem battita ko libbi nayna du libbi joyi
tawedi wiite idun nafa yimbe la sottobe fur kanko noddirte Abdourahmane Sanogo o wi dum boni e hawaluji sanne
les usagers on
neba meji nautaradi le moteur ji di kutteje mudum ana momni sanne do hawalu so bam fa neba meji di watta male moteur kulleji mawdi yettinde toora bibbe adama em ana hebe lehim lendi ana wawi faabade gollirdi gondube yimbe tewtoyobe dido neba meji nautaradi be ewadu hono be mbawi joinirde gollirgal mawdo waiti de dido neba meji so wada goddum ko wawi nautarede
do raffiner ses huiles usagers
do nakaten kabarjo handi sagrawe hamba fasu fumtade bangal jamu 3320 mo juddu application stutam ni bangal play store o seri votre meden magazine yotre meden magazine ham sukabe hande ana yudu kabaru bomboje irade latidi sababu bonandaji kewdi be buru fufu sukabe yalla na be dor fam keddan nako mi hebane do fasta mo mini alcc un nyalle jam
Ousmane Togo
mbiyetemi mugengonni nyande wotere sarabe am wotorma e onabbi e do bomboore urale be fu e keddike hen
dum do yo seda fu suka goto to bankastun hawruti e fuskul bomboore irande kiloji seden do enne to banyagara suka be don dun heddike hen hikka le cercle o tiagal fuskul bomboje irade de fedde agdm do woni jeunesse development mali e guldo mudun humanity inclusion hi nakini watangul hakkilo imbe torrabe hobe ani mabbe sukabe be bomboje irade barmini kadana ahmadun banu kejaado de do fedelle nokku
faison la prise en charge la
mel chawrabe mi ndokka be ko be nyaama fa balde sappo mi di pawobe le chuudi tugotoroji cesera fayato sescom le hitan 2024 hore de mi anni faabaade yimbelle masin dinaabe dalbe yimbe mu em chagal le dido basiji hono rewbe na du sukabe ngaram hokkede golleji mawdi latal sababu be darano hoore ma
jappi ate jazier quoi
de do bomboje irade de yo picce de cikitabe turusi en lennata yeso larmi wi o do gollo to ong griffa gawo de do bomboje de ngade nokkuji dibi tajori dan jabbido ka sato latto sababu sukabe hewbe heddo dido bonondaji di kadanna umar musa touré
ko hewi hen ka fu gube terroriste en be nawtorto dum fa heba masin binde arme leedi di su petike arme leedi hoore civil en kany en duana heba hem torda
kango toura beedi wiide ido bonodaji di na yotto fay le chuudi le kolngaji
les agents explosifs
bomboji irete dana wondi masin binde fahamna le nokkule amende ko boya sanne ko hore lewur october no wadi wakati no jande ne fuditi mi ji hono dedo bombore kurande le sud le kolmo no dirta basi hausa ana le cercle en songo wala mo yottini torda ido wombini sanne puri fu ko be ngatata ido dati di ko
ce wotu o pelle halnan en na ngada imbadraji famin gollo yalla biltade e kado tidalla yo hononi dental fedde halnan en tumbutu e lesa hal leedindi keddana baba mulay kanko woni ardo de do fedde
depuis 2000
il a 2014 war de 2015 do buitike seda min nanta fi hala bombo juhol so fella do buitike sanne so ngonga o sabi imbadraji mawdi wadama urde to hayabe fayto pelle habu rewbe bangal dido bomboji iretede sum la ke sababu ko buuci de sanne kutteje majji
cause par les mines
bunoda musakiti wadede bangal de do bomboje irade de wadi nyandi 31 december 2023 to bankas yimbe tato mayi debbo goto barmi sanne ele fuskul bombore irande to barasuru ele commune kanibonzo